Jia tambalale, nimesahau mabonde milima ya kale. Oh, oh, oh. Aupo kama wale, mina wewe mapacha sale sale. Oh, 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 oh. Kasuku onege wangu Chuchu, otamu yangu Kasuku, ondege wangu Muchuchu, otamu yangu Nimepata kamwani Toka Zanzibari Kanilambisha asali
Asali toka
Wazuchu nipe sukari Tukizima kibatari Kama mboso miodari
Odali wa mapenda
Nampenda Anakasura kaupole Na macho kusinzia
Nampenda
Kafunzwa mkole Sicho kikumsifia
Nampenda
Yelele yelele Jamana navutia
Nampenda
Pete kidole Ndwa nacho subiria Tusigombane lakini Hello wakuta wenge sinikute na mimi Nimekupenda niamini Tumizane moyo tutesane kwa nini Yamewatesa wengi Wengine washajinyonga kisa mapenzi Usinache mupenzi Nisije kunywa sumu kisa mapenzi oh, oh, oh. Nimepata kamwani Toka Zanzibari Kanilambisha asali
Asali toka
zenji Wazuchu nipesukari Tukizima kibatari Kama mboso miodari
Odali wa mapenda
Nampenda Anakasura kaupole Na macho kusinzia
Nampenda
Kafunzwa mkole Sicho kikumsifia
Nampenda
Yelele yelele Jamana navutia
Nampenda
Pete kidore Ndwa nacho subiria Hata waseme sura mbaya Kina wa usuni
Nampenda
Hata wa mwite malaya Kina wa washani
Nampenda
Maneno neno kibao Sitaki
Nampenda
Hata muwe kivika